Hayaan na bitan. Yani ile tun kasema nijime kimeki thamani ili kesho ni tatue swala flani matatizo yainuka hapo. Yani ile tun kasema nitulie na mpenzi fulani ili kesho niishi maisha ya amani usaliti wainuka hapo. Yani ile tu kasema nifanye mishe zangu kwa amani ili niache makelele duniani maneno yainuka hapo. Nauliza uchungu hukauki wewe, hukauki wewe kama cheni cheni. Nauliza huzuni why hukauki wewe, hukauki wewe kama chemiche. Sometime ata futa lipokosa sipaoni, the way wanavyo nishutumu mbona badu sijioni. Mimi najiona stelingi, wawana niona enemy. Ngoja nitulie, yawezekana ni kipimo cha imani, kwa ujasiri nitazidi kiripo. Maisha yangu kesho ni historia, niliyopitia yatakuja ponya wengine. Maisha yangu kesho ni historia, yatakuja ponya mioyo ya wengine. Japokuwa ninaona ardhi imepasuka vipande, ama nione wingu limepasuka vipande. Mvua mvua yaninyeshea utadhani ni ukame, na imani bado mimi ni mzao wa kifalme. Hey, Santa nata fata lipokata vipande.